yande joy no wittodi e minta chapande tati nani habaruji menni e fulfulde di min Oumou Oumar janganta on der ko e kibaruji menni rewbe ngattaabe mer hitane duubi ulina didi e nogay wittaki e dimma baka kabe kokka nonni wadi ni horejo didaboni kawjido filla peccol laamuji leydi o fantinan doomu wuro dingaji banda no wada lebbi jeego ni ko be gala hiti kuran nonni dun do mer wuro gon no fantinamin no dun latori der yewtere men pindinol hande min kala satarmaaji ko fi rafidena ko waddi den nokkuje gon har ko jewata filla durobe nonni horejo leydi kiddo Issifou Mohammadou ni kenga o hokkama modjere manore wadantene gadube maragal lobban der leede afrique nonni ko indira mo Ibrahim 2020 no habaru wurto tone jeddire wadde jeddire wurtini hande subana batugo wadama ko hana jamaare hawra alla irabu nyaw coronavirus nonni jeddedo no gada millionji joy cede amerique dollar nonni mojjerde no hokkan horebe leydi kibbe be leydi afrique nonni jippube nonni keba ko wadidi muraduji mabbe gada jippaki mabbe ki nonni gada gattol horebe robe gattabe mer de leddi Niger wittaki e dimma kabe kokka wadi ni hore joddida bo kawjido e filla hano peccol laamuji nonni o holli wiide ni ko jewtinol no don wadi do talki kawjido e filla peccol laamuji di nonni der communique din Moussa Oumarou fantini jadimin Nafisa Adamu.
Nous sommes en train de compiler
minin doni minin gada kawrtal dimma rewbe subabe e der nokkuje den endan den no dum min yewtino rewbe latibe wadama maire en e tokkotobe e maire ko jimi e majjuni woni dimma rewbe den endan duudi sanne le subak gada ki endan latade conseiller den sabu ko wadum woni nun dari ko watta ko tay rewbe illu e filnde den ta inde mabbe kewi fa hande dudun tokka fa e to kebongol ko non ta inde mabbe ngari dun tokka lawol ittude ngeduji din endam fa woda yerno lamu leedi hokkiribe ni sey min tawi jaati buri ko hanobe kebbe kambe rewbe enda sabu ko wadum woni laabi won ko min koji e lawangal ko watta ko tay dun lataki kolli du parti mo do naki laabi din fu min kennan talki mum tefol mudum sengo
on y quelques vérités à mettre les femmes de côté
ko watta lebbi jeego ni ko himbe wuro dingaji banda departement walam gala hite kuran horebe wuro gon pantini ko bandiji gon jogibe malfe kambe bonni group ko ko wuro go hite kuran Sulay Soumana Hima merkeso mo wuro dingaji banda o hokki jadimin Hassan Mumuni Fama
wato din lale danjo gon
den hite lantarki gen no woduno dey dun wadi lebbi jeegon ni joni ko bibbe bombe ngari der nokko fa be dillida e lore nimbe gom ciagande lore kan dilloy non be ngari fiide groupe challalor reseau neddo gollo campagne nigelek ondo illu nyande challalor reseau gol fiano o dilli nimbe duno godi muradu hite lantarki gen gam e magge himbe ngoni no chargeur portable uji mu e loktorora amin don do miden godi kadaale sanne gan safareji tufirtedi kewdi sai sangata der galasi komobe fe hecci kengam tugal koy senta nimbe nyaw coronavirus on nimbe walam be ngaddi are mu en komobirte galasi don le wuro dingazi dum wadi ko be den gatta dande e gomnanti nildude min neddo campagne jeleko bawdo jodade don hinnano min groupe hite lantarki
ngener groupe on dum koy
duubi jeetati cakitiddi do filla satarmaaji rafidenaako der leydi Sahel ndurogo sojeji gonno gada gala no wada no handiri ko wurtina der lewru fevrier nonni hitane duubi wina idi e nogay e goo der filla sigila joddingo jonde jam der Sahel der yago leydi duniyaru horejo sigila Sahel indirtene Krijis groupo o fantini wideni no handi wi ene labi joddinama caka gomnati yo e bibbe wuroobe gandena ko duumo tonu dabbintina Jean Hervé Zézekel o yewtidi e jaadimin tarnan Fouday Ahmed
min hedde to fedde amin do illu der lewru fevrier non min gadi hisabu do jonde jam der Sahel min kali du e hollude dabareji kewdi ko hadi der duubi sappo di rafi jonde jam do der leede meden Sahel min tefi du labi ko hebanta dum mosola dum hokkude sembe sanne to sogeji don der lawol duru diggol e biddan bondaku denne min jami e pelle mballobe be ƴewtinade moƴƴintinde harto ndenagu ɗon e yaadu yesso kamɓe laamo ragal lobbal. Kuungel aranel artirtengel ngel woni durwidiggol e ɓiɗɗam bonɗaku. Minen du komin ƴami woni fonditidde laamo ragal lobbal kamɓe moƴƴintiggol laawol gollididdol hakkunde ɓiɓɓe leydi e gomnanti. Nder tefude laawol gollidol hakkunde ɓiɓɓe leydi e gomnanti ɗum tawale laabi gaddoji ndenagu.
Nder leydi Niger ni, nder laddeji duroɓe rewɓe kamɓe goni no domi no kokki laabi durgol derja. Ɗum kam horejo fedde Tazalwat ko duroɓe rewɓe fantini ngam rafi denaku gongu nder nokkuje gon waɗi duroɓe rewɓe no gi'a saɗarmaji kewɗi. Hajiya Fatuma horejo fedde de o fantini jadimin tarnan Fuday Ahmed. Debbo indirteɗo durowo kam woni teddinowo ko heɓi fuu. Rewɓe ɗon durowɓe be'i, woɓɓe do dabbaji ɗuɗɗi ɓe godi, woɓɓe no gaɗa cuku, woɓɓe do gattana pendiɗan kerol ko ƴuhe durgol fuu kamɓe nawtorto. No wodi ba rewɓe gaɗoɓe golle guri. Komin giɗi ni woni laabi durgol hokke sembe gaɗanido rewɓe durowɓe darjine nangani nder golle maɓɓe. Rewɓe ɓen ɗon kamɓen tawtakena nder laddeji ngam seɗɗaɓe tawte nder kuɓɓeje ɗen. Nder laddeji no tawra e saɗarmaji kewɗi filla yoro nani rafi denako nani hunde no ko tiiɗi e gina daɗɗo gon korra gere gon. Denne minen kaja balla hano daɓugu e kosan ɗan min gatta nder mum min goni minen gaɗa gurnan amin. Kawral mangal ngal Nations Unies waɗi ngo e lewru juin hitaande duuɓi 2012 juɗɗini ñalaande teddingo saaroɓe delle e duniyaaru. Ɗum ɗo ngam ɓe kolla saaroɓe hano teddina nonni yaade e maɓɓe nonni. Barke Batu jeena ɓere nonni gonduɗo ñeñal dow fii gurnan himɓe o holli golle gonɗe dow saaroɓe nani fama ka Alu Aye Isa fantini jaadimin talata Abdou Bahar.
Cukalel ndimagel keccel no hani heɓude darjaji ɗi leñol ɗo rimaɗo endan woodi ngam jango o heɓa kanko dukonda ni o tawe nder leñol ngol endan no woɗiri. Ɗum saabi saaro suka on kañum on ƴewata no watto ko hokkamo ɗiɗo darjaji ɗi o tawi e leñol makko ngol endan e lidduɓe makko no pamɗi heɓa o mawnde e muɗum. Kañum wiyete mbirdi lobbiri nonni to mbirdi ndine kañum wonno sotto e nder leydi Niger ɗo. Saaroɓe koye muɗum galano keɓa wakkati ko watta ko waɗa ɗum ɗon saabu a tawan baaba on so dawi subaka ñallowan ladde ɓurta heure uji 3-4 ko waddato e koreji ɗin. Nonnon inna on e hoore mum kandu ndi ne woodi lumtago mum ko watta seɗɗa so dawi fuu kandu nonni noon
Batu kollol ko ɓaade golle junngo de Agades laawol nogay e jeetati ɓere waɗama. Ɗum ɗo hoore haala ko ɓe gatti yeeso nder batu gu kan woni luttingo jaccere ngaɗune nder kampaniji golle junngo ko raaɓu ñaw coronavirus waddi waɗama asawe e alal wittine nonni. Hoorejo région kawjiɗo e filla yulotoɓe dara kulle tariki Abou Harouna Baba o fantini jaadimin Moussa.
Le secteur l'artisanat golloɓe golle junngo ñawgu e raaɓu mum waddaniɓe saɗornan sanne har ko darta filla golle maɓɓe kam fuu e lumako are maɓɓe. Mbaɗo nder leydi meɗen waɗi wakkati mo yaha wartaji himɓe ɓutiri. Neɗɗo wawa warde ñeme wawa du ummade ñeme wara zendaire to de yaha wartaji himɓe ɓuytiri. Misali yiilotoɓe daara kulle tariki minen golloɓe golle junngo min mbawa keɓi lumako are amin coodi yottake fato himɓe joɗinino ngam bowka daɗɗe codoɓe gala luumo kollol du min mbawa gaɗi ɗum ɗoder reedu leydi meɗen. Yasin kandu yahatako wakkati o ni satti sanne e golloɓe golle
junngo.
Nder gallu ñemey nawtortoɓe e albacce no boytoro e ƴaada mum reka woni dental leydi Niger dow filla cuuɗi deme nonni holli ko ceede albacce ɗe no wontiri wala baasi gon ngam no woodi ko seedi ɗum e duu e bittiɗi nonni. Madan Naziru Fanta Madi kawjiɗo e filla kokkol habaru fedde de o hokki Nafisa Adamu Fama. to joni albacce de no der lube gan demobe albacce de demi dun sanne hitane hikkadi foto diri herabu nyaw coronavirus ko waddi keri di mabba albacce de gala no jare leede yasi onki arande sakuru maunudu sonna kana ujine didi joni albacce galmi heda nigeria kan woni der lube gallu nyame to no wonno yahira no handiri gan de ewama rowanin hanoni sakuru maundu sotata kena ujinagi nai e keme nai amma hitane hikka der wakati o gonden der mu sakuru maundu sonata kena ujine joy hana baile maudo gon won sadaka ni sedi rowanin lewru ut yada september albacce de galmi de kayfu majji amma on gi hitane hikka albacce de galmi e no golli ditte fa yada yeso
galmi va continue a venir ou bien.
Yewtere men pindinol ni rafidina ko gongu der nokuje gon to durobe leydi Niger kebata durande no tawra e sadar maji ko wawta hadi durngol ka horejo platform paysan jibo banya fantini jadimin Michel DG
hande durobe no godi sadorna sanne gandun wadi gemi be godi sadorna sanne dadde ayi sobbire ka yaata ko lettukala ronde chatto yaata ko gorgal har onde burkina do yaata ko da hoji benen kay rufi kerul mudu Nigeria do no rufi kewul mudu hande duro wonana chaka hite gam dume senini adari har soppire tonto be jaddo be godi durande dun yaata ko do do chaka don en hudo fuku won do fuuta wadama de lumo motaji no gadda turkoji no gadda wala fuko wala no wadda to senini toto be jaata do ton yaata ko chaka don do to bawta dura dun don do hojama wadama dume hi'a ana yam durngul gol gayna denne no tilsi helamu dara labi e watta ko yawi yawi no be gaddantene no hani himbe dara noy gatta lamu dara noy watta ko tay ko hoddi dum tay dum soptaki
jo arway hol demin dume woni ko rafi denangu endan gacce ko waddi far durngul der leydi ndi
duudal duro mede fande gere koti der algeri gor koti gana gere koti anka leede duude be do be dille be kota to dilludo do fuwartata denne seni dilludo wala no warta o yaade sebe anyaake fu saybe garbe towa niger no hiete non do dereji kay leedi durgo non amma deni ay adaro say gara taw fu wala don be kakkilo fa ko wonno ko wonno wara dum en
se ndari hande de ceede jawdi don no jeenya sanne kasendu kosa e hormu non sadana ba durobe koy mu dum en dum fudu ko en pammi rafinde nangu waddi dum e jile mada dum haani wade ko watta ko tawe hono ko rafinde nangu waddi durgo gol dum heba musala majjum
mido mila senini no dum woni dum wadira demal ceedu idum rema tomati idum rema shuhe ko hoddi idum wa hudu do reme har soppire do deni a hoji har leedi e agadezen nokkuje mawde no don nokkuje en e bonne say dum wada hudo idin wodi nokkuje to diele dudde goni dum wada nokkuje mawde e bonne hudo wade don en gam bisaji di goduden di seni di choptike en gam Niger wona hande no fiya gabare ni akam no de leede mawde latide durngo leede durngo leede gonde no mabba kerugo dum do mido mila ministre kakkilido durngol e hawri neji ni kani jahagi o ministre on giaw o durwa o ya jom leydi kota jom leydi watta hala ka der hawri neji mudu en sede awo hala ka hana hala pamarno sa don nan no lati da hana sa don nan pamaram
to min darna ton habaruji men e fulfulde seyde lamdo holli min jango asawe min gadda habaruji min jotnotomo sabi en kirten to jam hirti studio
kalangu Diva do Radio Alternative
Lamba Chapan Ejena Ejena Topere Inay FM Zender
do Radio Gaskia Lamba Chapan Ejetati Ejena Topere Ejoy FM
Mara Ido Radio Sarawnia
Lamba Hemre Edidi Topere Ego O FM Kyota
do Bonfere Fuma Lamba Chapan Ejena Ejena FM Studio Kalangu